Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Al jumari jeddi lewru utti tane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri maslimaaji chapan e nay e joy o do wattu goto wodi do radio kunaade seware miden tawa e nerme zone de la presse bamako jottu nono do kabaruuji di yo Oumar Waygolo on compétitude no fadiro fu yimbe la nayo ka keddiki le hen wono no ministere ngabe dido kanye yimbe la bombe sumu pinnimbe seware bete hande be du goto heddiki le hen ko soldats en be cedi wide de hen won Touba Koube be be daari faabe ciuta ton fa hande be gondi habude ton non be konditiri wide wakati jorodo yimbe la yiide yimbe la jaddom keddile dido boneji kanko mer motino docteur Oumar Bathiro holiti wido dido golleji nyiddude yimbe la bombe sumbu kany en golati dido bo golleji yimbe be ngara yurmene du kany en golati dido golleji le majjo wadi no dango fewde jama o wiben tinno ndewa hono kongi di lamo wondi e halandi do endi kanko horejo leddi do Ibrahim Boubacar Keita Kenya o yihito katti to jeewi do no soldats mebe sappo e nayo barmu be le saha leddi meden ni nokko no docteur Gourmara Rousse wakande yimbe la bombe sumbu be ngatno bonanda yi fewde e mabbe wakkade jono hokkibe to medaay ngaji le majjondu do no soldats ngabe keddibe le hembe du secret moyen ko kamato nyamduuji basket le leedi meden di micite den wiide kigida hande o Mali hani fiire demi final be pidan e leedi noddertendi Algerie le majjondu Kenya be ganyino Maroc be ngatti dum baddi chapande jeddi e jane Maroc watti baddi chapande tati e nay secret di wono kabaruuji moddi min jogini on do hande di bismillah modo heedade no fadiru fu yimbe la nayon ka keddiki le hen ministere nga Mali di don kanye yimbe la bombe sumbu pinnibe seware bete hande be du goto heddiki le hen ko ministere nga be cedi wiide le hen wakkati joni wombe be anni faabe ciuto ton fa hande be le otel geldu e be gondi e memdirde ton le majjundu won ko le timbe wiide yimbe la jaddon keddiki le hen kede barki sise
John en Malfe naati seware bete hande law e nokku ko warata e kiloji sappo didi ngallure muttinde den no ele majjun militaire en yogabe holliti wiide e annino suutade Touba Koube yogabe gonnobe ele hotel noditirtengel Biblos to seware tuka armi Mali ana wondi e dartude yaltindebe e nokku o ele sifaji militaire en daaki be li sahangal ele majjun yimbe didon armi Mali keddike le hen tatton yogabe dun barmi neddo goto kabbudo bombuje e hore mudun warama ele majjun taykitama wiide o neddo boddejo ele sifaji sorra en tawabe tunbe fa hande e ley ko be kolliti luga gongol ana wondi e wadde fa hande ka dun hebanaka dabare tafon kumani be denagu tawabe e nokkuje de kolliti wida dun wana hunde yafunde sago so yimbe ciutabe ana jilli e majjun e ley ko sorrasi en Mali kolliti wida hobbe joyon ana wonno e ley otengel dun woni yimbe taton be leydi Sud-Afrique neddo goto France kanyun e neddo Ukraine goto ben gonno e ley otengel fade bonandaji di wadde kasen dun be kolliti wida donnowo lana ndiwowo leydi Russe gondo e ministre goto ana wonno e otengel ka risi fenni odo kabaru
be kolitiwi to sewar to wakkati jono fe goto natta fe goto yaltata Europe heddir gawo kanye tumbudu fu an dari heddirti en to be kolitiwi anniibe dum won anniibe Europe de bamako fa natta sewar be du be fuebni dari dum wono nokku noddirte soma dugu le majjundu mi cete dum wiide dum wono kanko mere dum won to motti to noddirte Oumar Bathiro wakkati jono o mer o moday dengal makko fe o litiwi de ngabbe dido golleji bete hande yo yimbe le bombe sumu yimbe le jurmata ko yimbe le jaybe bandu en du golato dido golleji le majjudu o litiwi dido wawi nabudu dum wono kalda kawrangal tiagal fa hande o wadi noddago fewde jama ngoro to ben tinon dewa do wonono ko ministere ngabe kalanto do en to ko kede ko hal don to faccitango barke sise
mi de jogori be yimbe ngabe di bonandaji hono be yimbe be ngala berde be ngala yurmende sabi di bonandaji ngadaade di civil mb pewna mi de wawi wiide joni sorras en armi Mali gondi e haybude nokku o e pilige ngallurnde fu e be gondi e wadde luga gongol le kammo o mi waram min darda yimbe le be fu hom fu heddo e le ciudi mudun faande yamiroje hokka be njalta ele wattu mo kaldade kawrangal tonga eden gundi e nangude lawol deejere ka fa hande so hono di bonandaji ana pillito mide mila dun yu dartude sababuji mbaroji caldi yimbe ley dartugol jam e deejere
yimbe le joyo nangonobe nokku noddirteedo bangele sa haleedi meedi ndi sikkatunobe wiide kanye ngadi dum wonono bonandaaji ngaddi to Gourmara Rousse to di holli tawede beedo yimbe le joyo fu wakkati jono be nabama dum wonono sarotobe gombe to tumbutobe fa hande armobe gondi e dartu dum woni jiaddi ko be ngabbe dido bonandaaji le sa haleedi meedi ndi sekiraabo do bayne tri mi joji modo e hallame bemal anengal mi noddirta face Facebook ngal
tamani
e koliti wiide bete hande do Bamako do won yimbe kolitim e wiide dum wono nokku noddoter Azar Libre Service won yimbe bombe sumbu natube ton leyi dede water do Bamako do nokku noddoter torokoro bugule majjuddu wadi sakila jamaa immi bete hande ka yimbe wobbe do koliti wiide hen sa jeedu wono kanko jeedu o do nokku kanko sikkiti wiide yello nguy ka wadi to so noddi police ngabe kanko noddoter Mohamed Bala kono yo hore ju dum wono yimbe gardotobe le leedi meden di kede ko halidu hen do foccitan barki sise.
C'est le gérant qui entre.
La mire nuku o kanyun hani nade arande. Watundo natino nde o wirfiti chagal. O haldi e tido abe nuku o. O holiti be wide wanko o iiko famai. E on watufu o noddi police n. So police n 15e kanyun e 4e arrondissement ngari do. Memi wari mitayi bedon. Ko wadi so hakilan joti ele majun. Dunu woni ko tawimi don yimbe amen beko. Police mbe anangondi e horde be fa pamana kabaru o. So wana dun wala fu ngardo fa yana nuku o. Hono na japoto be mbirini. Dunu woni ko be mbi bandi en John Malfe ana leitun. Ka ana wawi tawede nguyka wadi le biile jon nukku o ka mede mila police mbe tan mbaawi labbinde kabaru o min ko dardam yimbe hom fu wirfa e le galleji mudun hinno yo haajuji mudun jam e deejere wala e le nukku o so en jokki halaji kaye en kasen dun beedan jibude kabaru o tan yaade
kanko dum wonon horeji leydi meden di o Ibrahim Boubacar Keita hollitawede kenyo yehi o jewu yono soldat singabe sappo e nayon barminabe le saha leydi meden di lelibe le doktorore tokkati to le majjundo yo hokku yon soldat singabe barminabe tombe meday ngaji hollitawede tiagal modu do hokki dum wonon be secret moyen keddi leydi do basi di kokkama ton nyamduuje kanko horeji leydi di o kedo ko haldu do faccitango Ousmane Diko
ana hani hande ko berndam hedana be barmube le o do masiba yobe yimbe habantobe suudu baba satufu yo wonkiji mabbe docteur mali dum ana hani teddinede fa sanne le miijo bibbe mali fu yo dum wadi so garmi andindebe hande pati dum yeggite larme meden faama mido hedani dum jamma e nyaloma sugalama hande do jami fu yo wadde fa larme heba ko yidi ko yo aadindi bammi aniyadu yottoto adnardu hande ana hadi golleji ganninkobe ko woni le adna hande ko hakkilo fu waddata sababu mudum itude wonkiji janani di ngada alima fay hunde dum hana sariya ana jingana neddo fu fa hebana wurda e le jam yeddude dum yo yeddude sariya nedda ku le adna fu ko wanya ko yo le hen woni ko adna du woni e le mudum hande
kango dum wonon waldinodir ten union européenne leedi meedi ndo holi tawede be ngara wallirde le saha leedi ndi kasse ko yaata miliyoji temede jeego e chapande joyi e jeegom cefa le majjudube ballan woni yimbe le nyongitibe ballirde to nyamduji kanye en diyam cenida ko futi yimbe le nyongitibe ko yaata uyna chapande joyi kani wallede le odo balligu fi gol dum woni basket leedi meedi ndi hitande 2015 maliana hani fiide kikida hande dum woni wakkati sappo e jetti yamde wakkati joni o tan mbiyen so minita jetti jabbi kitam mali waran ngabude do to yeteto le majjuddu micciteden wiide mali ana hani fiidude leydi alanzeri ndi demi-finale kenya be kawi don leydi maroc ndino don worino kedefa pamtuden do hen do foccitango barke sise
grâce à sa victoire 79
maroc kanyune mali hawriti mali ganyibe baddi chapande jeddi e jeenay maroc hebi baddi chapantati e nay nanno don sabimbini mali passa yaha e demi-finale le yambere nay berde basket sukabe be kebay duubi sappo e jeenay kanko egintino walde maroc nde wahidi hacham holliti wiide jama o hadibe ganyude e le sifaji ko hikka woni arande maroc warde e hononde yambere jama tawara don o hadi sukabe makko be wadde basket o nobe kanir wadde kasen dun do holliti wiide ila fadde mabbe fuddude fijongo o anditi wiide be ngana ganyobe ndenno ko be kawa ko be ngaran be nanga ditiide laaji ko waawi famminde be e leey ko warata ndenno kanko e kentino walde malinde zoumana koulibaly o holliti wiide wayde latade barkan en e leey basket dun wadi so be mbaawi hawde maroc o holliti wiide dun latike yewtere sukabe sukabe ngoni e leey majjun fasanne ka holliti wiide pat jeggiten wiide hikka woni arande maroc sabi be mbowano warde e hono ngal kawrital mangal affaire a difference
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
se kraba jeyalo don ni le réseau ngaji meden dibe koliti wiide to seguto hikka won duubi sappo ina hitane fo be kintino dum wonon sukabe jangobe tobbe so bami fa lekkol uddi fu be jangitti ton kase ko ni faana mabbe du wakkati joni fa beeda ande sukabe tawe so pass yade classe ngaji goddi fat be keba do hen tiida laaji laninibe o do golle dum wonon sukabe segu gombe jolaari be le majjudube koliti dum won sukabe jangobe classe ji dil fa yotto classe ji jeegom kan tawede le goddo ekintin gol to nyafinketobe koliti wiide dum won hono mode kande sakirede jonte pale ko yaata dum woni hono jokka anka modo ko han secret de jonte palet dum wallira docteur Orto nyofinki togal musaddaji ko wattande hen ko dan ya fa milioji noga e jena e sefa le majju dum won neddo mabbe goto gollo dum hono suudu pharmacie monde led afrique de kany wodi o do balligule majju dum be kulli tiwdu koy buri model uynaaji joy kande hokkede mawbe tawete le hen ko buri model uynaaji didi ko han hokkede sukaabe dum tawete le majju dagal mudde ngardam faado banamba do cuudi dum won fa intina cuudi di laamu di wonde hokkudo ni mbele gombe tombe cuudi no bitet logement social wobbe dum no diri cuudi atete bugo litame do kadi jono ko foti cuudi noge ana kani mo intinede to banamba to le dido cuudi duudi puddi mo nede il hitan 2012 wakande tiida laydi ngari le leedi meden din den wadde so dido cuudi darna gal musaddaji ko laamu hani wattude le hen ko ni yafa emilioji temedre e chapande jena e jeegom sefa dagal mudde garantiminiren faado kuli koro do wakade jono non kawrantal mabbe dido bal mangal be goddi e waddi ton wakade jono faabe jeewa do won yimbe le bale halana ne gobbe tombe no be kaari derinrade kabaru won jam e deder le laamu kuli koro le ngalure kuli koro ndedu le majjo ko foti yimbe le chapande nayo yurube le bale halana ne gondi hawrtin le ngal do kawrtal ngabbe ngal do won no bale halana ne gonde to kuli koro to de kany kokkindu juude e waldinde wana jeyalamu de no dotta adda secret do no kabaru di no jogni on do hande di ka fa hande kedde hedaade hon nan dirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.